Goodness is a love for onye bu itaki ke.
Anyị dọsọ onye ịchakọ ochie
ezi ngwa mkpa anọ
papa ya onye ọzụzụ atụrụ m tumi asu to my brothers ọbụla dị ebele anọla ka ndị dịta mmoni dị n'obi met nwoke na ibe ra bụ n'okwu ọnụ
ị mara nwoke ka ibe ya.
Some people used to say ego dị n'ọnụ akụ ọkwegbu eke eji agbawa akụ nwụọ Oluwa gbala anyị tọchị gị I put digital money in our prayer every day.
Our prayer request you.
Yes, oh.
Yes, oh, be.
Ego Ibo.
Yes, oh, be.
Nyeni feni mba.
Yes, oh, be.
Chukwu, yes, oh, be.
Yes,
oh, be.
Yes, oh, be.
Good life.
Yes, oh, be.
Better connection.
Yes, oh, be.
Chukwu, yes, oh, be.
Yes,
oh, be.
Yes, oh, be.
Ego Ibo.
Yes, oh, be.
Nyeni feni mba.
Yes, oh, be.
Chukwu, yes, oh, be.
She
didn't talk and before say. Ego di n'okwu ma n'ego dịrị ọkwa n'okwu.
Ego dịrị ọkwa n'okwu.
Ọgụ n'ego di n'okwu. Guys agbara yọ nchu bekee bụrụ okporo nnọta.
Amen ọ chọrọ ibute nkụ.
I don't tell you before say just to focus and hustle. One day nọ ga dị mma.
Digital money is assured.
Eyi na-enweghị ọdụ ji ya na-achụrụ ya ijiji. God will make coconut go put on water.
Yes, oh.
Yes, oh, be.
Ego Ibo.
Yes, oh, be.
Any friendly man.
Yes, oh, be.
Chukwu, yes, oh, be.
Yes, oh, be.
Yes, oh, be.
Good life.
Yes, oh, be.
Better connection.
Yes, oh, be.
Chukwu, yes, oh, be.
Yes,
oh, be.
Yes, oh, be.
Ego Ibo.
Yes, oh, be.
Any friendly man.
Yes, oh, be.
Chukwu, yes, oh, be.
Yes, oh, be. Yes, oh, be.
Yes, oh, be. Yes, oh, be.
Jakarta, Imani Bonyan Nukwego,
Chifu de Jekego,
Magalanya Digital Money,
Izumi in the US,
Imani Bonyan Nukwego,
Demi King in the Philippines,
Magalanya Digital Money,
Ojalata Wanoya,
Imani Bonyan Nukwego,
Ugonata CJC,
Magalanya Digital Money,
but where few go to no be,
Imani Bonyan Nukwego,
Chifu Sedik in Anteja,
Magalanya Digital Money.
Yo le dojie
Imani bonye nukwego
Evi Frank in the South
Magalanya digital money
Evi available
Imani bonye nukwego
Domvi na Vietnam
Magalanya digital money
Domvi na Malaysia
Imani bonye nukwego
Oso jukwi fanyi Henry
Magalanya digital money
Ofia nature na Vietnam
Imani bonye nukwego
Ajate
First class mix